Berminho não cheque pra fal, tenho coiô e lampo fal, armando bamba moco tal, pouco tu dinheiro pra me fal, masula foca mulibal, dedo coito de tilal, tagis no tac muito pidal, armando bamba na mibal, yo como nho ti bamba dal, cheque pra dame. Garat ba kenn du ko laal laajal laajal mo wa ko sara fa
Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina
dat du ko di ñune ko faal Ahmad Bamba lay jafal yokko ci mom ay tetal li mo waral mu andak al waxtu ne mo koy magal di sokko tay rote kawal ñam fa fekkon de len lakal ci di len sujud wa jangi dal
Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina
Fekkona ndox mu ñuy tangal nongo ye nan bu kenn laal mu ne ko tias du jog ci al ngir li mu gëm Cheikh Bamba dal Fekkona ndox mu ñuy tangal nongo ye nan bu kenn laal mu ne ko tias
Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall baamil mouridina Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kangam la Cheikh Ibra Fall, Cheikh Ibra Fall, kangam la, Cheikh Ibra Fall.